Straight out of ZPushup.com. You know the boy, you know the boy. And you are good. Siwanza tu tima pezeka soche, soche. Sisi wana tima posha na soche. Wachoma mwauka no posha na soche, soche. Siwanza tu tima ziwa na soche. Banatine na poku mbali bagai, soche, soche. Dawa ziwa, soche. Bagai tonjo tonjo na bebe hawa, soche, soche. Asking pamulomo, soche, soche. Tiseka nao kumbali wapanga plani. Sunga zibeli ufendi ni ndani. Bachosa meno usheke mboni nani. Baribonze bapuna kukusekera ni chani. Sama buna niona ni jida gudu dandemu. Baribonze bamafuna bamablani barinemu. Bolo waka shako kena wakama ndiwe wina. Bama pina ya matulu soma funa kwa wina. Bolo washa goi kari wagai pamunomo wachitenga si wagai. Baribonze ni dry wagai lawe mabinete ya shupa. Oloka bena ni megero wachupa. Siwanza tu tima pezeka soche, soche. Sisi wana tima posha na soche. Mwachoma mwauka no posha na soche, soche. Siwanza tu tima ziwa na soche. Banatine na poku mbali bagai, soche, soche. Dawa ziwa, soche. Bagai tonjo tonjo na vepe hawa, soche, soche. Ayo shkut, pamulomu, gadini soche. Lenga melo mozi ya kakambeche parine. Saka daba che shkutu na yebe esariche. Bama bine ye nangu bagai muka zinga la flexi guy. Babine sama faneka na tonjo. Okay, zizi, flex flex guy wa chikata. Tisapanga mabine ya bayende ya chikata. Lona bine, fake friendly ting mpoje kuseri kwa geti. Tifrize nga tiso da paparedi. Si chukuna muntu wanga siri kutu. Debe uzaka siba lepa tishi kutu. No make man, no friendly guy. Kuno wama siba ze guy. Siwanza tu tima pezeka soche, soche. Sisi wana tima posha na soche. Mwachoma mwauka no posha na soche, soche. Siwanza tu tima ziwa na soche. Banatine na poku mbali bagai, soche, soche. Dawa ziwa, soche. Bagai tonjo tonjo na bebe hawa, soche, soche. Pamulomo, soche, soche.
Straight out of ZPushup.com.
I'm an Eswab. Hey, your king boy, your gosh. Hey.